abanoonyereza ku ndwadde eziva ku bisolo ne zikwata abantu balaze okutya olw'okweyongera kw'endwadde zino ne basaba wateekebwewo enkola okuziziyiza mu ggwanga. Okunoonyereza kuno kulaga nti endwadde zino okuli omusujja gw'ekkongo, Congo Hemorrhagic Fever, Brucella ne Rift Valley Fever zeeyongedde naddala mu disitulikiti omulundi bwa Ente, ssaako ebitundu omuli amakuumiro g'ebisolo, era basabye wabeewo ekyamangu ekikolebwa okutaasa abantu okukwatibwa endwadde zino. Omunoonyereza omukulu ku ndwadde zino okuva mu kitongole ki Uganda Virus Research Institute, Dr. Julius Lutwama, agambye nti obuzibu okusinga mu kusaasaana kw'endwadde zino buva ku bulagajjavu. Bino abyogeredde ku mukolo gw'okufulumya okunoonyereza ku ndwadde zino ogubadde wali ku Imperial Resort Beach Hotel, Entebbe.
Endwadde ezisinga obungi wakati w'enkaaga n'ensanvu ezisinga endwadde ezo ziva mu bisolo ne ziryoka zijja ne zituluma fa abantu. Kati tulina okulaba nti kwewala endwadde zino okutukwata, nti ebimu ku bye tuyinza okukola wadde ensolo zaffe tuba tuzaagala nnyo, tubeeko engeri gye twewalamu ebisolo ebyo kuba nti tubikwatako bukwasi. Abantu bangi awaka engoye zaasiibamu zaakoleramu emirimu.